mazimama tawamula byeko mwami atemagana nga feza yaka zenna mutumye kibuno omuwo omwana w'abalodi olimba sajja wambala amwenya n'olabanga ennyanga esaze mu lujja muganda wange leero nkikubye nandi muwanye ne nkataga nerereka nkomawo temulowooza mwegwanyiza kyenvudde nsalawo senga kunone onyabeko tutuuza omuwala kiganda kyange kiremaate okulagajjala ono gwe kifunye nyaba okinyweza olukoba nga bw'oyokedde lukolere omwana wattu tumutuuze manyiito waana waana byambwa olaba owaanya ono nnyaba ayina enkizo fumba nnyo fumbira ddala nnyo balumye kiganda kyange ono omulenzi gwafunye enkola mpya nange nfumbye nyweza nnyo nywereza ddala nnyo olukoba omwana owange ono omulenzi gwafunye ntamudde nnyaba alimu eggumba okutte totaunyweza fenna wetusonzereka kyabikirawo maama eno ofunye ddiki mpya bukyanga bageyanera kati bageye nti omwami ayaka bannanga ofunye enkata mpya ofunye omuzungu maama ene ennuma enfalansa weebale kutwala budde n'ogyetegereza nnyabo walonze ya lulyo kati nno togayala nnyaba abalungi bamuswaba ekyokulya omuwenga mbudde muwala wange ng'ate eno omubiita mwana gwe genda ofumbe oba obeze ennyaka mere k'ofunye ono togayala omukwano gumupiike ne bona omuwoova ddoozi si gwe nnyina gumukeese fumba nnyo fumbira ddala nnyo balumye kiganda kyange ono omulenzi gwafunye enkola mpya nange nfumbye nyweza nnyo nywereza ddala nnyo olukoba ono omulenzi gwafunye ntamudde nnyaba alimu eggumba mwana wa maama munnanga osanyusizza okulaba ng'ovudde ku mudaala erinnya lya singo nnyaba olifundikiridde mu gawuni onyumidde mu kadaali baffe nsaba omubiite nga neebwewuluntam bikonye wakulowoozaako enaddana mbiro omujenge tubutyanga kasitaabukuumiranga mu kava ndabaana eggoma seeguma kikooyi mukole kalyako ewaffe bwabuukabuuka atereere mu layini gwemumaamire bujinga nkoko oba yalulayalule
tunamuwacacu
gwe musimbula kiri ekyalagirwa ekiravu manyi otegedde kyeŋŋamba katonda musabe nga toyosa olw'ensimbi mukole nga ziwera